You're listening to the African music mix on the Voice of America.
Yeah.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Souvent je me dis, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Souvent je me dis, oh, il faut de temps en temps faire parler son cœur.
Et souvent je vois
trop souvent de bons amis, oh,
garder leur amitié. Tout ça pour une voiture,
des chaussures,
c'est qu'ils sont trop gaouaux.
Car si demain tu vas mal, tu seras seul comme un vieux macabre. Et si demain tout va bien, n'oublie jamais que l'ami c'est le plus beau cadeau. Donner son cœur en amitié, dans la vie c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser, oh. Dans la vie c'est pas facile. Souvent je me dis, oh, les problèmes, un jour trouve la résolution. C'est pour cela que dans la vie, oh, yeah, oui,
l'enfer est la solution.
Tu es sur mon chemin,
tu vis le même destin. Oh. Alors pourquoi m'esquiver?
Regarde un peu près de toi, tout le monde est pas tu comme un caillou. Oh. Donner son cœur en amitié, dans la vie c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser, oh. Dans la vie c'est pas facile. Oh non non, donner son cœur en amitié, dans la vie c'est pas facile. Mais oublier et pardonner, oh. Mon ami je sais c'est difficile.
Bye-bye.
facile.
Dans la vie, c'est pas facile.
Savoir aimer sans jalouser. Oh. Dans la vie, c'est pas facile.
Oh,
nous donner son cœur en amitié. Dans la vie, c'est pas facile.
Dans la vie, c'est pas facile.
Mais oublier et pardonner. Oh. Mon ami, je sais, c'est difficile.
African music mix, where the magic never ends, on the voice of America.
Neko kombi fengo tulungu matengo sobe kumalimu. Neko kombi fengo tulungu matengo sobe kumalimu. Neko kombi fengo tulungu matengo sobe kumalimu. Ibulo dumbulo ngo salanka na nyewa, kusina yara la. Ibulo dumbulo ngo salanka na nyewa, kusina yara la. Ibulo dumbulo ngo salanka na nyewa, kusina yara la. Ibe munete mbanyini kadima. Ibe munete mbanyini kadima. Ibe munete mbanyini kadima. Neko kombi fengo tulungu matengo sobe kumalimu. Neko kombi fengo tulungu matengo sobe kumalimu. Neko kombi fengo tulungu matengo sobe kumalimu. Ibulo dumbulo ngwa salanka na nyewa, kusina yara la. Ibulo dumbulo ngwa salanka na nyewa, kusina yara la. Ibulo dumbulo ngwa salanka na nyewa, kusina yara la. Ibe munete mbanyini kadima. Ibe munete mbanyini kadima. Ibe munete mbanyini kadima. Spend the night with me, baby. Spend the night with me, baby.
So you say you're serious? Is that what you're thinking of? You say you got love for me. So you say you're not playing. Is this what you're really saying? Let me know what it's gonna be. Oh, I got to know. Tell me now, are you sure? Your love feels so great. You think we might be soulmates?
I'm asking you, see, let's get it straight. It feels like destiny. I said it must be fate. I said I wanna be, I gotta be that special one. You warm my heart just like the sun. Oh, baby, could it be? Oh, baby, set me free. So you want to spend the night?
Namaste,
honey.
Nega maga maga ni.
Hi, my love. na muso le mo
Baby
Ben ka numa be musa
Honey
Me kamaga magani
My love
Randolph
Honey
Navy lele be
Honey
My
love Honey
Navy lele be
African Music Mix.
Msike msike haa ndege tunduni uhuru duni mtu sifanyi mtu mokono na puno boro unasepa tunga chona cheka tu ho 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 Tupo kimsika mana takimfano no malumbano Tofangwa mabano sisi tulotoka nje tundu Kutundu tundu mautundu mbinafsa na nafasi tunaishi bila wasi Sisi sio kama kuku tukamate utufuge Bila hata vevuge Majo la poko poko mnombe bobo ni koko Na wengi tu wene shinga mtufuge ndege Halafu wati tu wanale nja Ha! Ha!
Amani kwa sasa imekuwa kipo mdomoni Uwezu kamjua hutu jinsi alivo moyoni Anafikiria nini na anawaza nini Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utu amini Chukule fesi kiamini julize mwenye unafanya nini Nini, nini, masela, masela Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli Tunawatakia kila laheri katika hii dunia Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia
Habari ndio ya usia
mwari Brrrr na pepe ya Effect muhimu, effect muhimu sana Yo, acheni kubugi na fani nye ndege ndani ya tundu Tunapozuka si kama kini Inge mitini, microphone, inga mamunduki tuko vitani Nashita na nyuzi sini, tunapotikaza kisabuni Chingoma nyefuni kitu fwani Hakuna ushine mezani, hapa ni vina na mezani Machezo kiubu nifu, mbaga na kunzo laki nifu Atu jisifu, amtu husu, ni vichi wani baby
Msike msike ndege tunduni,
tunduni
Siwa janja, tumekimbia Msike msike ndege tunduni
Tunduni
Waliobaki wataumia Msike msike ndege tunduni
Tunduni
Siwa janja tumekimbia Msike msike ndege tunduni
Tunduni
Atuogopi wakitufamia
Pau kwa pakawa mara ikawa usiku ikawa mchana Na hii ni kwa dunia nzima Walisha bana walisha kana ile kiaina Leo wanaungama Sio leo tu hata jana Ila sisi tu ndio wana Hadi mambo yanapofana Tupo tunduni kundini ukumbini Pumbini tupo bandarini Kusaka yote madini Yaani hile makini Je ni wangapi makini Wangapi ya mkini
Yap 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 Mini ndege mwenye asili ya kunguru Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru Sasa muda mwafaka panyo Sintetesha lubu paka Aida la wama kuliko fefethea Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea Sasa tafalani Presha imepanda sukari na zani Miaka tisa nimekulia kwenye fan si utani Anenijua atakubali asenijua atakatana Kuona kama najigamba unamfunga kamba Maisha mgongoni kwa mtu si safari
Kwa mwanaume kamili
Msike ndege tunduni
tunduni
si wajanja tumekimbia msike ndege tunduni
tunduni
waliobaki wataumia msike ndege tunduni
tunduni
si wajanja tumekimbia msike ndege tunduni
tunduni
atuogopi wakitufamia
tutuka tutuka limekushuka numa zimekwisha ni muda kiepe kiasi ndege mitezi uwete mapende kede wa kede kana mabwege umedunyonya vya kutosha we mene siwe mba Ya snaka yoga moja moja effect muhimu sana
yep 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 si ndege tuko tunduni
tunduni
tumekamatwa na mtu wa shift za usiku miaka
miaka mingi imepita tuko ndani hatutoki. Bahati mbaya mwenye ndege kajisahau, baada ya kufunga kufuli kasahau. Alitoka kidogo kuelekea kwenye maji, huyu mnyonyaji ndege uza kisogo wa kwanza kutoka. Mimi nilishachoka, kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu. Hivyo hivyo nao wakatoka, wota veseli jaisha, wakabakia mabwege wengine siyoweza kutoka, sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka. Wengine mwenye nyayo ndogo alitoka kutoka, akabanwa na mlango. Kwani mwenye ndege alishawahi kufika, ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka. Hivi sasa sisi tunakula raha huku msituni tulikofika. Kuna matunda ya mtini na yale yaliyodondoka, izo lake kwetu buku, hakuna najishuku. Kuanzia Dar mpaka Arusha ni swala mpaka kuku. Tunatafuna kama tuna kili nzuri, mjiburi jeneri utakoma fe.
Msike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja tumekimbia. Msike msike ndege tunduni,
tunduni.
Waliobaki wataumia. Msike msike ndege tunduni,
tunduni.
Si wajanja tumekimbia. Msike msike ndege tunduni,
tunduni.
Hatuogopi wakituvamia.
Dodo hili we
hapa vumbi tu.
From Niger to Bongo, the African music mix.
Ali, albi la, Ali, umri la,
Ali,
ishtaqt la, bahn la. يا ما قلب يا ما قلب يا ما قلبي وكان زي الملا فرشني للأرض ورد وعدني ألف وعد. عملت القلب ايه لما انا مش حبيب ومش نصيب. طب ليه قال لي قلبي لك قال لي عمري لك
قال لي
اشتقت لك بحن لك. قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي زي الملل فرشت للأرض ول وعدني ألف وعد. أنا طريتك أنا جنتك. قال لي يا ما قال لي يا ما
لحد ما انتهى.
For in-depth news, analysis, and information, visit our website, voaafrica.com. That's voaafrica.com. We're always there for you.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Lazy, his greatest dream is everybody's nightmare. He dreams of a freedom and he ain't got the funds. He dreams of a peace and he ain't got the guns. He dreams of a freedom and he ain't got the funds. He dreams of a peace and he ain't got the guns. Talks too much. His mentor says he's up to no good. The preacher says his faith is less than dust. No one can save him, even if they could. Yeah, 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 yeah. He dreams of a freedom, and he ain't got the funds. He dreams of a peace, and he ain't got the guns. And he ain't got the funds. He dreams of a peace, and he ain't got the guns. Global things is very rational. His friends say he's just a psycho. The stranger says he's plain delusional. He lost all his common sense long time ago. He dreams of a peace, and he ain't got the guns. He dreams of a freedom, and he ain't got the funds. He dreams of a peace, and he ain't got the guns. Sees the world through the eyes of a dreamer. The world sees him as the ultimate loser. But then he says the boy just can't see. The father thinks he can turn a ball. He plays the game just for himself. Hell with the team.
What do you think? People speak out on important questions. The question today.
What's your favorite food?
My favorite food is walwal. This is the normal food for Dinka. That is cooked by my mother at home there. They just do it like a karanga, but with water in it. That is what is walwal. It's just a focho, then water, and also they add sugar. activity there, milk and okay, butter.
Exactly, matoke and chicken. That is it. Because I like it. I'm coming from... It is very special to me because I grew up using matoke at my homestead, Masaka.
What do you think? A daily discussion of important questions from VOA.
Tojo ido odo a lo ton a yipo a wa bere atun dide duro eje kajo eje kajo eje kajo eje kajo ido ala bala agba kojo Tojo, ijo odo a lo ton a tu ipo a wa bere a tu dide duro eje kajo eje kajo ijo alagbara
eje kajo eje kajo
agba kojo
Willie Sinio, I keep doing the old.
All aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Daddy banya kumadi mis kupayera saudu pion governa kuki kubutene a bota bota kada mission zone
a bota bota o a bota na manjuandari a bota bota o a bota na manjuandari
a bota daddy banya kumadi mis kupayera saudu pion governa kuki kubutene a bota bota kada mission zone
a bota bota o
a bota
na manjuandari
a bota o
a bota o
Pagine no tene fe na manjuandari de
na manjuandari Deus fala pui mon na judau
Deus fala mon na judau
no tene fe
no tene fe
na manjuandari
no tene fe
Deus fala pui
son pa no tene
manjuandari
Deus
no jubi manjuasi tempo ku pasa
manjuandari Deus
No jubi manjua zitu kubai
Kombe fina kumandi na kukabas Kachiga papa si festa Na junta ya guna vaya kato jubi nubi Kombe fina kumandi na kukabas Kachiga papa si festa
Na junta ya guna vaya kato jubi nubi
Peri mushu kanega kuma kombe fina katene si roson Nasi palmu kamati nya kumarika na pudila jibu Shuka nega kuma kombe fina katene siroson Masi palmu kamatinya kumarikana pudila chike
Masi palmu kamatinya kumarikana pudila chikurku
Aha, no junta mo
No junta cabeza
No junta cabeza
No junta esperanza
No junta esperanza no tarvaya bagine
No junta mo
No junta mo
No junta cabeza
No junta cabeza
No junta esperanza
No junta esperanza no tarvaya bagine
Abota, abota o Abota la manjua
America.
Pasta yakwe no chukwitu pa to ife file tomu se banya
don't you cut my feet to feel more
yabulishila
jeje kwa mchele ni mwisho mwasambane kutaki nga mwepo kurolesha chabe mumira mwisho mwatatikane kubauda mure kitakoti bana tati washale mpindi inono wepo wala tatikane kusangwano handbag wavikamo wewe ni ba maskala washala pechabe mpindi inono wepo ule tatikane bediki wamaniki wane miromo wakulependa wepo bantu nkito wepo na kadia yoni yaboneka koti attraction wasenda mubakulu wepo uku mfachabe amawiro ya wepo la ya luxury life Majero kaipitiloko omwishi wakuntangire wewe taunga uvompya pole mompyo wakulukunguwe mukulekita na mmaruko mulandu wakulekitai shemu ulishani wewe sendeni chito yomwasendere mwevo nangu kupanga mafu mwevo kayapangeni chavi haikono kulekita combination ine bakalamba mwevo mulikindike mwevo twapapa mulishani realize your dreams and your future Mure kitene kuposinga mu street nga mwapita abani kebonse ka batatu
kwenda lama abarumendo bambi investment ni mumilando no wawo instanti yaku pano bali wenda bale upa kute mwenda lama abarumendo bambi investment ni mumilando no wawo instanti yaku pano bali wenda bale upa
namwe wote kwa bati Kushuta chave avani kemwevo Nemwevo kalamba mulifire mwari chindi kachana Tikwebo kweba tukukuiwa mwevo ni passport ukulefaya nevani kemwevo Mule kita depriving ya nkecheshi nono Ama tine jazita wakwatepo nevantu wa wakufire vale kula navo Maona ula kalenta ambi mwevo Nema shemu mwevo tamukwete Mulishani vale keni avani keba ikulireba konkanyepo ne makaria Just because mwevo kwete hot pocket mwevo Does not mean ukweba mwingashita ne mwevo avani ke Walike ni balikulire mwevo attraction muri kwete konkanye nine ma business yenu ayikono kule kita attract utwani ke mwevo muri kutona we love you muri shani mwevo chungurike ni kia besi 60 degrees muri resho kuno mwana disanga bwino bwino kweba bo mufire mwabomba ne kubomba ne kuri sunga bwino te kwebo kweba just because maturity fits on ish mwevo makule kito musalula wa musangulu ikindike ni mwevo
Uchepele pakati kava kalamba na vana Pichono mchishi uchepele pakati kava kalamba na vana Mwasendo wanda uwa kuifiani Umwana lala na kwe Ukwavula lenso ni mayo kwena mule tuse wanya fintu mchita Ukwavula lenso ni kwena mayo mule tuse wanya fintu mchita
Kote mwenda lama Avalumendo vambi investmenti
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
Bamina, galo o bilawo.
كما بحيوة بالصعد عين او بلو بلي أبو مانتا تسين عم بحسكي عم بحسكي عم بحسكي عم بحسكي كما باقها
Had the way walk with the high, oh, below, pretty gums.